www.kumziki.com.
Sema Mungu, kimya Mungu, na nyamaza kama elekiwa kwenye kibubuni na beshenyo. We baby night night night, nipe love night night, chukwa safe to posi hygiene. We baby night night night, nipe love night night, chukwa posi basi hygiene. Ikifuluga kanifuluga la miss me, kifuluga wangundo uyo kipens me.
Kama piri piri, nikani washa kate seka wangu.